Misia lau polo kalame pe e te toe fia whaafafonga i ai. E mawhai nei ona e toe whaafafonga i le au aunanga e te wai polo kalame mō le fitu aso. O polo kalame uma le SBS Radio mai le fitu aso taluai, e mawhai ona maua i le upenga tawha ilangi. Asiasi i le sbs.com.au/Samoan.
Ofeso ta inga faa militeli ile vao Australia ma Japani e fōlinga mai ole a tili faa malusia. Ini tala noanga sa faya i sini ile vaso nei na malili aita ita i otinu e lua ina ia sila sila tutoa ina nofo lele i otinu e lua e maise ole faa malusia ofeso ta inga taufe faa tawa inga. Ole pale mia o Japani o Shinzo Abe na feilo ai ma le pale mia o Australia o Malcolm Turnbull i sini nei mō talanoanga ia e au fia ai fe fata wa inga sa o loto ma le tūtau le pui puinga. Whaalia Turnbull o lea fonotanga sa tau na ia i le whainga whapaanga i le vāo atunu e lua.
We've confirmed our commitment to the rule of law, free trade, open markets in our region, the foundation upon which our prosperity and that of billions of other people in our region depends.
Na ia tā ua fōi, wa iei nisi o malienga au tū ua mai a ona sainia mai, mai lea talanoanga.
We've witnessed today the signing of an acquisition and cross-servicing agreement, which improves the capacity of our defence forces to provide each other with the logistical support during exercises, operations and other activities. We are working towards concluding a reciprocal access agreement this year to also make it easier for our respective defence forces to conduct joint visits and exercises.
Sa tau fai sau noa taitai o tunu e lua, ilo la naunau ta inga, e faa malo sia le ngarelu e faa tasi, i mata upu e au fiai ngā ioinga e faya i le South China Sea, ma le papolenga ini tau faa mata u faa niukilia e faya mai e kole ai mātū. I le faa didi ungo le launga le lio Abe, sa faya na ia matua faa maninoai o le pui pui nga lava e ave iai le faa momua.
In a situation where there is increasing uncertainty and nebulousness on the political, security and economic scenes, it is important to guard and increase the robustness of the free, open and rules-based international order.
Na tāua fōi a Turnbull, o le mālo teleo Amerika, lea tū maupea o se maa tūli manu o fetuuna inga umatau le pui puinga.
And our respective alliances with the United States are as relevant and important today as they have ever been. We'll work closely with the incoming administration, as we have been, to advance the region's interests and our shared goals. So today, Prime Minister Shinzo, we've recommitted to consolidating a truly dynamic 21st century relationship. Australia is invested in Japan's success as Japan is invested in ours.
Nā matua whaamanino fōi e le pāre mia o Japani, o loo tau whai sauni uni e ngārurue whaatasi, ma le whai ngā mānoa le lipres tene whaariori o Amerika o Donald Trump.
We affirm the importance of the role of the US-Japan and US-Australia alliance in the Asia-Pacific region. We confirmed our intention to maintain solid cooperation also with the incoming Trump administration, which will be taking office soon.
Sa sauno fo'i Abe, o atunu uma e lua, e aona faa waupea o na ngālulua i le whainga faa paanga le Trans-Pacific Partnership, pole TPP, le e fōlinga e ono faa muta e Donald Trump.
It is our earnest hope that we will continue to see the ratification of the TPP by all 12 countries. In the interim, we'll work towards being strong advocates of the myriad of advantages that flow, and we'll understand that through the TPP, we can overcome those mutual challenges that we face.
Ua mai a fōi o na sainia e Australia ma Japani, se malie ngai wha te tau i tā alonga, a o loma ai tā alonga le Olimpeka o le lua afe lua se fulu i Tokyo, ma le ipo le lalangi le lakapi i le lua afe se fulu maleiva, lea fōi e whaia i Japani. Ole aso toe fu iai le fai ngā malanga ale li I pāle mia I a pani.
You're listening to SBS Radio.